girl Truth 254, and you're listening to VDJ Jones, your mama's favorite DJ. Don't touch that dial.
Jeshi jinga, jimbeteshi jimbetinga.
Squeezy binadamu na wagwaya, manze dunia inenda wapi.
Matubu wana wanachika.
Squeezy ni kubad, bad, 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 bad.
Superstar Records.
Volume leo na tunisha hadi so nikipewa notice miss mine nasikia kuna pengwa na kuja
wezi nipata na wasichana
auto wadi kitu pewa au pewa
nataka teni pia nataka tei huku buda radani ati si uchanga
auto wadi kitu pewa au pewa
DJ Jones. Record your music at Superstar Studios for just 10,000 Kenyan shillings and get free marketing for your music. Contact plus 254-743-364-259. Superstar Records.
Nacheza, chezwa, mwachani. Amwachani, na bado amwachani. Autowagi kitu pewangwe. Aupewangwe, ndo mana upewangwe. Kutu, 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 kutu.
It's a bad, bad thing. Kabakazi one boy, but
it's jiggy day on the week.
Nacheza, chezwa, mwachani. Amwachani, na bado amwachani. Autowagi kitu pewangwe. Aupewangwe, ndo mana upewangwe. Kutu, 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 kutu.
Assalamu alaikum, alaikum salam kabagazi. Mbona umetika mandazi? Bana mastress kama zizi. Jatoi kitu roo safi ya pote. Nisi joni ndefu wake kando angoje. Mina taka demka kose. Bila pesa yesi ya iwezi. Sema kweli unakutu, unakutu. Junanga mutu, junanga mutu. Kila mtu amekushuku, yeah, yeah. Ndo mana amekupiga marufu.
Giza na kuchoresha giza. Pyramid scheme na mchezo za kuigiza. Nasikia makelele next door. Kumbe kuna what? Kumbe kuna war. Kuna one boy flani amefichwa kwa kabati. One boy flani aliuliza tu ni aje. Na ndio tofauti, tofauti yangu. Mina wewe ni evident unakutu, yeah. Junanga mtu. Love kila gela na kushuku. Ndo mana umekupiga marufuku, marufuku.
Unacheza, chezwa, mwachani. Amwachani, na bado amwachani. Autowagi kitu pewangwe. Aupewangwe, ndo mana upewangwe. Kutu, 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 kutu.
Yani daily we mlevi, yai, 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 yai. Ushezi, uwezi pika pozi kendi moja ki umedi, yai, 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 yai. Uwezi, azu wa uduji, kusaka hizi peni. Mwanaume pika aso na uwache kuwa lezi. Naji confused, doma na bado na wengi. Na kama uwezi chagua, wachana na mapezi. Bachana nani, haiezi, haiwezi, haiwezi. Found this, nina goals kama Messi. Nimekuja kwa ribu na wacha mkiwa Messi. Na kutoa kutu lazima
kitu. Na kilo na maumbu juu hauna mtu. Siri ya mluya uliza kuku. Jina nishikuku na unajishuku. Pus pus ina zamisha chucho. Ate kijana good bad man. Asalima kama fama inaitama. Enya na wahanya mafadia bars. Anagwara ni kigwara. Ate kantai kantai. Ananyimo sana nanyonga tai. Ikiwa mafuta nini kona karai. Uwezi penda beef kuliko masai.
Ayy. Ayy.
Sitoke mali uko mahodi wako na di area chunga mfuko sitoke na usichoke hiyo kote hata ikiwezo unaweza zungusha madusko niko katika kama godejo imekurunda katika jikune kune kachawa inakuna banjuka kombe vuta gunga wada kusunda kaleka feeling karege kombe bebo na chupa left, left, right tone nani hapa ndiongori chezo kijibamba stuembe bazo kizo za kiodi gonya kakikunyi moshoki Kedu kipunguza ilori Tundeza ki left Right Tune nani hapa ni yongori
Dance ki bamba katika Dance ki bamba katika Dance ki bamba 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 katika Dance ki bamba katika Dance ki bamba katika Dance ki bamba 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 katika Take it low, bring it back Let me see you swinging Take it low, bring it back Let me see you swinging back.
I said, Make you baby daddy, sweet oh body. Nakupenda sana, nataka kuja nawe, sweet oh body. Wewe ni roho yangu na ni hisi zaidi, sweet oh body. Wewe ni tam tam, niko tam tam, sweet oh body.
Moon, I rap tanga from the east.
Superstar Records.
On the beat.
I'm tempted to touch your body. Vila mijibeba itabaki ni your body. Watani seme, let me spill that tea, baby. First of all, no mejibeba. Second, baby boy, you many murder. Watani seme, let me spill that tea, baby. I want you now, I want you all night long. Baby, won't you come? We have a sing-along. Ding-along, I do that that you want. You, baby, kuna vile uko fine. Njo karibu sana, make you baby daddy. Sweet o' body. Nakupenda sana, ntaka kuja nawe. Sweet o' body. Wewe ni roho yangu, na ni hisi zadi. Sweet o' body. Wewe ni tam-tam, niko tam-tam. Sweet o' body. I wanna take it to me further. Baby boy, I wanna take it to me murder. Me uncle, me sister, me brothers. Everybody gonna know you whole world. Unajua what I say. You'll be the sunshine, I'll be the moon, yes. Everybody has to know. We'll live forever like ain't nobody else. But you never end up. I'm gonna be your defender. You're gonna be my provider. I'm gonna be your defender. You're gonna be a provider.
Asante kwa Mungu kwa kutuleta pamoja. Ni kwa mpango wa Mungu ili tuwe pamoja. Ndio ile siku nimekuwa nikingoja kwa sana. Ndio ile siku mama nimekuwa nikingoja kwa sana. Yani leo ni leo, tunafurahi leo. Penzi letu litanoga leo. Yani leo ni leo, tunafurahi leo. Penzi letu litawachoma leo.
kama paradise nikiwa na we mama.
Money.
Record your music at Superstar Studios for just 10,000 Kenyan shillings and get free marketing for your music. Contact plus
254-734-3649. So sad. Squeezy binadamu na wagwaya Awawili walikuwa wanapendana Kushikana, wakichinjiana Nimona kwa news, walichinjana Manze, dunia inenda wapi Mandugu wano wanajuya mali Squeezy pesa thicker than blood Beef ndani ya family ni bombo clutch Story ya mabeste weka kando Kwanza mabeste A1 karido Mabeste, yundu kikulacho Tokuta beste yako ndia likula bibi yako Yomana miuka peke yangu tu Kwa kona na pombe yangu tu Story ya mbogi, dunia bala Squeezy ni kubad, bad, 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 bad Manze so sad Watu wengine ni mambo akini Squeezy ni kubad, bad, 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 bad Manze so sad Shop, anaishi Karen Wafuwasi wake kayole Anataka sadaka mchange Wafuwasi wake juu ya mawe Squeezy sielewi hosi Mbono lipe parking hosi Manze awajali juu awagonjwa Hosi zingine zimeoza Juzi manzi yangu aliniambia Babe nenda trip na Ivasha Akapiga picha na Subaru Apo nikajua nimerushwa manzi yangu Ndio maana miuka peke yangu tu Kwa kona na pombe yangu tu Story ya mbogi Dunia bala Squeezy ni kubwa
Niko wera brr brr na teki meso waji Na vidu marash psh psh na teti fiti ya jing Na cheki mkupa na dera na vya mebeba kavera Na vya natesa kitera ship namba nane kitera Cheza chini chini Cheza chini chini It's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe Cheza chini
Volume leo na tunisha hadi so Nikipewa notice missi man Loni good vibes na mangwai
Niko wera brr brr na teki meso waji Na vidu marash psh psh na teti fiti ya jing Na cheki mkupa na dera na vya mebeba kavera Na vya natesa kitera ship namba nane kitera
Cheza chini chini Cheza chini chini It's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe Cheza chini chini Cheza chini chini Wednesday but I'm on a Friday vibe It's a Thursday but I'm on a Friday vibe
Cheza chini chini tu pa Leta mbili mbili ni na Mademo wili wili Nani na ganji nani washaka pili pili Dat amedunga mini da Tiki hiyo muli Mombisi bongi lubengi na kasi kiswahili Nani na miti neza swing na ekatu mbili
Anapika githeri na gas Anapika chapati na pass Anapenda vile mina dance Niki puff na pass Niko cut na grass
Cheza chini chini Cheza chini chini It's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe Cheza chini chini Cheza chini chini Wednesday but I'm on a Friday vibe It's a Thursday but I'm on a Friday vibe
Miupenda wasupa gwangi na madiva Miupenda nikiwa nyanya nimeiva Miupenda nikiwa whisky ukoriva Miupenda chafua shingo na masilva Wupenda kupika githeri na gas Milkuwa omoka ama ancestor cast basi Kando form pika chapo na pasi Ukifika club atilie mchele wanazi
Anapika githeri na gas Anapika chapati na pass Anapenda vile mine dance Niki puff na pass Niko cut na grass
Cheza chini chini Cheza chini chini It's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe Cheza chini chini Cheza chini chini
Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday, nime save kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebaki ni ya pombe na watoto. Ambia Sabina ajienjoy. Leo tuwendi kulewa Sabina Joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanudhu hapo downtown. Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa matako. Asubuhi ndio naingia kejani. Kwa stairs na kutana na jirani. Wana ni judge lakini sijali. Tunenda kunyandua mali safi.
What's that? Ikikutoa bukla, tufike home, hakuna kukitni kundekni. Na toto unameza, uko mavela, walai. Akiota thongla, natoa kitulie, akidai tubaroda na pia mia nilipe. Anarombosa, nataka mini mbekwe. Dema kuombitha na pigarundu vifijo. Akocho manyanya na shuku ni kaluma. Mbala, wacha kuuma uma. Nadai ni kuchote, utamanyuria. Ni kuchote, wakopi kumanyuria. Na nikikuchote, wakopi kumanyuria. Nikikulamba, wakopi kumanyuria. Nikiweka, wakopi kumanyuria. Baby, nikikuchote, wakopi kumanyuria. Chote, wakopi kumanyuria. Nikikulamba, wakopi kumanyuria. Nikiweka, wakopi kumanyuria. Baby, nikikuchote, wakopi kumanyuria. Mimbweze, sakula kitu bigze. Unajua mini mbanga, narungu nipoze. Nisi kublemu kimokre. Mina juo ujazoea. Nikurade lebo lebo.
Ujazoea.
Nikunyenyo kwenye niplo.
Ujazoea.
Akoto manyanya na shuku nikaluma. Mbala, wacha kuuma uma. Nadai ni kuchote, utamanyuria. Niki kuchote, wakopi kumanyuria. Chote, wakopi kumanyuria. Niki kulamba, wakopi kumanyuria. Nikiweka, wakopi kumanyuria. Baby, kikuchote, wakopi kumanyuria. Chote, wakopi kumanyuria. Niki kulamba, wakopi kumanyuria. Nikiweka, wakopi kumanyuria. Baby, kikuchote, wakopi kumanyuria.
Lakini cheki hivi ni na shida kama so. Kwa flow huwezi ban chuchu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na colon. Nilipocheza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Nilipocheza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. After kulegalize na safisha na colon. Niko na allergy ya story za udu. Nandula sini mbichu sini kanya game gu. Sherehe nilipenda sim kadi kiwa yu. Sahina kimbizanga makeg na nusu. Kwanza napenda form ikiweza. Lafu sosi kwenye meza. Kuzitoka toka chini hadi juu. Nikikuwekelea utateleza. Misbehavior kwa impreza. Akikesho sintaumwa na migu. Simjui jina batu na darana tukwa kona. Bila na slow wine minasikia yobakora. Excuse me sir, knowing me is an honor. Kama riba ni ganji basi ndiyo ntabonga. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Nikitaka sinipewe. Na nikilewa sinilewe. Kama so, kwa flow huwezi ban chuchu vile kume chrome. After kulegalize na safisha na colon. Nilipocheza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Nilipocheza kiso siyezi rudi home. Siyezi rudi home. Siyezi rudi home. After kulegalize na safisha na colon.
Kijani siyezi rudi bila gala kona booty. Squeeze ya pamchini mapinjiwa kwa kwanduti. Josie Vye Hills koko kwenyu kuna vumbi. Na muitanga soup but ya upenda kuitua Suzy. Na exile imepiga na tangu juzi. Betsi taza jujo tatani zina jacuzzi. Mbona juvile zi uhos ma sleepover. Dundaka imeshika kuna komreda kosoba. Mziki ni achekesho ni passion tarudi gambling. Kanko wabling sipendangi ata makadling. Anasema jindo fanya akuwe bubbly. Baby girl utaweza na nice something. Nina kichoki na kikosi sikosi. Juu ya moshi mina fukuza covid. Sirudi home juata budango ko off. Tabia mbaya nilingiza mbocha.
Akia turu
rudi nyumbani. Yo mama is my mama, hii maisha sinifani. Tashikuwa na kiwaru demia kwa kinitahani. Unamteka na Subaru, mini kona Nissan Sunny. Nifani, na mabishte wa Pamela wamekam. Nasi tumefurai, sijui mbona wamejam. Msimu wa July, kila chalia na madam. Nasimu si reply, ata ipigwe na madao. Ama sponyo kuchachisha ni matao, tao. Brayo aja ilalisha ni mabao, bao. Tuko dunda utatani yako kwao, kwao. Kufaragiza utashindwa Johnny Howe.
Ukini cheki hivi ni masita kama kwa
Ndovu ni kuu Tabidi wani juu Basi weka mkono juu Hey, vile na bam bam polis wana ubaya Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya Koseo ni te handsome kuskizo ni hekaya Felicia na Lisa even though mi niliwa acquire Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya Squeezy vile na meza mara moja utagwaya Na naringia sana flat tummy hana taya Hakuna kila kitu kitu hana gani haya Mtotongwa kidwa keyu mtakata Hakuna gama somo keyu mekata Unapeleka mtoi first year introduction Bada ya wiki mbili ya shaju wa reproduction Ndovu ni kuu, tabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you, you. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu, basi weka mkono juu, yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom Luku kasuku lakini kombato ni custom Penga nalia,
mi upenda vile unalap njom
Baju titaki kolona girl, please put your mask on Nekwende chepa melo meza katembe Anapenda lollipop, analamba kapele mende Lazima kwe mukamba, jini ya pili ni mwende Minasikia mademu wa kamba, wanapenda make Kamakari bambam, kana kaka mamaraya Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya Ndakusaji kupenda tam tam na jini ya kwanza Brian Dema naka screen ya Samsung, so vidole story quiet Usichomeke you almost to do but a PhD Tupitana now kilimani kama CUST Social media, no social studies So nowadays lukita kutigitha we mambie mkafanye GHC Wala wame soma ndio sampuli ya homology Ata reproduction pia sintopi kwa biology Wada kuna chemistry Pamela can just follow me Vile ndofu kukwa noma sana nyaka buogoji Sina marafiki staki mbogi ni screw Muna taka mblande kiasi ndio munisu Isiti ya usherati tabia mbovu ni true Big up to CRISPR, washaji wa ndofu ni cool OG
Aki wala yosha tujuu Basi weka mkono juu Yes you You Ndovu ni kuu Aki wala yosha tujuu Basi weka mkono juu Yes you
Okay, baby, mashana mbe napenda fomi za kulenga lenga Anakamlami bati na meme soteka Nimezo ya njerinda luna violeta Nimezo ya msupa kinroll ya kavela Hatia na gorilla wall siwezi penya Unadai mate na uko fomi za ketepa Kauwezi buy your drinks ibasi kwenda Mina kupa kiss kwa Chris na kill your status
Tabidi wani
DJ Jones
Wala, cheki nimetoka uko chini Wala, wala Wala, cheki niko sipo sipo sana Wala, wala Wala, cheki nimetoka uko chini Wala, wala Wala, cheki niko sipo sipo sana Wala, wala Balance, every time you see me you will dance and balance Balance, every time you see me you will just and balance Every time you see me, you will dance and balance
Yeah, Shaky, me name handsome, me am blessed Master, hippies tunai only aburu Tumetoka chini, walai Kaizi nisaidia unaniambia nitu Mesema sita idusa inaidu Kizuri chaji uza, hingine hudu Luku ni u, white peru Peace kwa neck, nimedunga
Walai, cheki nimetoka uko chini, walai Wala, cheki niko sipo sipo sana Wala, wala Wala, cheki nimetoka uko chini Wala, wala Wala, cheki niko sipo sipo sana Wala, balance Every time you see me you will dance and balance Balance Every time you see me you will just and balance Balance Every time you see me you will dance and balance I wanna judge me, only one can do that, I'm your daddy Yeah, worry cause him got me back Sako so small cause I did my back tap I count my blessing mama Mambo inakuwa sawa
walitudharau sana.
Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko shua. Ukiwa kijani usiki umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha. Utapewa hashtag apo Twitter. Uta trend. Customer Kenya, nusema asanti. Na niye amelipa, naseme asanti badale ya muzaji eh. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu. Tunamadim, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha taifa ni sheng, sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya, ya kutuma mail. Ulituma mail, kuda nilituma, kwani ya ukuiona? Iyo ni uongo. Customer Kenya, kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua, uyo arudi. Kenya kenda choo na one kuna mutu. Bado watabisha na ulize kuna mutu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema. Tena sana na tunateto umetuweka eh. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu,
tu. Karibu Kenya,
Black Market Records.
Ningware nimeamuka na mimi nao takajua. Nishatumia punch na hata sijapumua. Siziringa na hii mwili juu ni maua. Demo unazeeka, demo pesa unatambua. Ilikatia ulengo kwa kakubali men. Na sijazoea hivo. Siku muliza kayo kuanga na Charlie men. Juu sijazoea hivo. Ungezoea hivi. Kuchiza na matiti. Kuplay na mabig things. Kono pani kwenye victim. Seti ni jealous ni atibudo na bo. Seti ni wivu ni atibudo na bo. Seti ni jealous ni atibudo na bo. Seti ni wivu ni atibudo na bo.
Nina kinyambi na kitashu mtakr. Ni Guzman ya ni madidi the man. Nina manchling na mangoldo za kizintin. Madibi ya ni kiwa dress of this na. Mabaroda miukashi na kinyambi.
Kwenye matiki ukidiki down nichi.
Na ukini trace exo bago yukoria i. Ni kukufanya kadu mepachi kizinti. Na maayela wenye bomba.
Aje.
Ni masi wando kubonga.
Aje.
Na kauka na fiwe nyonga.
Aje.
Kauka na fiwe nyonga.
Aje.
Yo kuwanga ready ya kisabu mara utat. Kibir mkufanyia kama sutra. Uzga ni pateka umibugda maluda aluta. Alafu kutio uba mumonyesha. Chupan sativa yononyesha. Change saliva mumsho. Vile ameiva na roo inasema ni yetu ina prefer. Demani te bro, mimi, 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 guy mimi. Demani te bro, mimi, 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 daka bang bros.
Ilikatia ulengo kwa kakubali men. Na sijazoea hivo.
Aje.
Siku muliza kayo kuanga na Charlie men. Juu sijazoea hivo.
Aje.
Umezoea hivi.
Aje.
Kucheza na matiti.
Aje.
Kuplay na mabig things. Kono paniko ni victim.
Aje.
Ilikatia ulengo kwa kakubali men. Na sijazoea hivo.
Aje.
Siku muliza kayo kuanga na Charlie men. Juu sijazoea hivo.
Aje.
Umezoea hivi.
Aje.
Kucheza na matiti.
Aje.
Kuplay na mabig things.
Aje.
Kono paniko ni victim.
Aje.
Na magedo tukisiti tundere. Leo tunachana adiza mbere. Itapidi akirol nikipuff. Dutigia tukibounce on your back. Casper. Kuna mag yende round.
ha ha haga yako cheza drum na matambla kwa all Canada dance kakitamba kwa nini kesho uliza moyo hukudi
hukudi
kwa nini kesho uliza moyo hukudi
okay yo watakuwa niaje niaje Johnny Hola kuna bees music zanga tu ganji si waski check jamaa hii ni uganga nimechanganya na bidi check hizo takataka si believe taka taka kwako kwangu ni do na ukibeba tobacco beba dindom cheki pala meingia kaalia kidole cha kati kati na kuja kasima na dai beef makinika weni simba na una dark nikifika leni diva mi utambua senyorita figa fine fine na Africa suchanga suchanga Yoko unataka day, mi pia nataka day Huku buda radhani ya tisi uchanga Yoko unataka day, mi pia nataka day Huku buda radhani ya tisi uchanga 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 Huku buda radhani ya tisi uchanga
Roga roga sa zingine mijikanga Utajikata hapa ka ujajipanga Nasigadishi lakini sura tumanga Bila meno mziki nini mwananga Chrome mwengine wachange zile za ndom simu kum Location nimetuma nimepin hapa home Kalesa kauna wesa jukuchanga ndo form Double vodo kauna weza ombalon Ban ban kani picha tunaban Zikilipuka tunabonga vitu sili Uzi nipata na wasichana
Uongo wache kujifanya zimeshi
Yoko unataka day mi pia nataka day Huku buda radhani ya tisi uchanga Yoko unataka day mi pia nataka day Huku buda radhani ya tisi uchanga 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 Huku buda radhani ya tisi uchanga
Huku rada brata nipanganga ukanga banga Jumeza kanyako blada kwa kubanja takataka Sina changisha kamkwanja kakushika mpinga kwanza Kauna jona kata waba kanja amu na kanyaga Mbe, team together, pay together, GTPT yondo form Members of the female gender, kibiriti chronicles Fuko ina kikondiko, nyunginyu na ombido Onjivo wa easy area, mucho mapa korido Mkurugenzi wa Gigi, his excellency Chimbozi Mr. Shilingi mapeni plenty Kanyeso beya simitu changishi Eni sushi kisha deli na mamoro na kamfu kwa heavy
Yoko nakani kikwita miu perform Na kama beya tuwezi fika tu by com Kama rapa na wapita jo by force Ngoma za tuwezi skiza 254 Si uchanga si uchanga Na si changi na mafala jwa swara Na kama joko na kegula we mwaga Miu pika kila kitu siyezi jifanya Mi bado hasla pombe ni pombe Buda kama choko soba ni ombe I'll take you to my Kali shop Na zikishika bana buda ni kome Ay,
Kenya stand up
Tambo gani gente chicken kill shake the bam bam packin' the jang jang come this just official rada sino wadanta tu pikita ina ketefa yetene ganja ti hini fanta tunakata hini rasta mana gangsta someone old take a cool guzu take a cook a cool me nataka sante punda rrne take a care mani no yako bita shinda adi morsi nakama posin vita man I don't fight you na rabi neza futa yo career race na pia chuta juta cook the beef at your own risk hini lambo tana subaru can't race big ego Koko jambo let's face it Luna hand kabu lingua can't take it Nina swali hey amigo can I kick it
Oi 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 Bad vibes I'm allergic to Oi 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 Bad vibes I'm allergic to
Ah, ulioko kana bado jo moka buda Sa unakuna tumo kuka ukika ushuhuda Unajifanya we religious na unaroo ya Judas Unabitray maninjas juu ya salasa buda Roundi tumenona kapa kaza buchari Na sura kama tiangi hapa kuna fojari Cheki cheki nime clean up nice Oh, shingo maji maji see that eyes
Mandem, mandem, niko base na magal dem Gal dem, tuna bless, tuna bandem Bandem, bad vibes wanna kill dem Kill dem, yeah, mindo kimpingo painting, mana fresh thing, na siko flexing you got the juice, na siko blending nime stand up lakini bado nina blend in oi 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 bad vibes I'm allergic to
gwere tumete koraihu tumete koraihu tuonete barafu we tiari kini dhukuru none jowe madhafu werute hadafu doede dhahafu cheta kwenye pura na disoka gana dhudha didaga kasugu asio age no ufudha ekera kera tukia kutigana na kia kwa naduka dehere maudu matare na fata boss I'm not just somebody I'm a limitless force Africans are lost better bring him back to court call yourself a lion but you're just a house cat Gotta switch that, flip it like an acrobat Mambo bado bele yaku cheesy Catch up with me, utafo kama dizzy I mean, I'm one off, no no match up You need backup
Adi Monday ni kazi Tuesday ni tattoo Monday Wednesday si chale Thursday nangoja Friday Friday, oh la 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 la
I like it
Oh la 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 Oh la 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 la
I like it
Oh la 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 la
Twende, Tukorido sai adi mangware Kina kemboi wamefika na walales Hakuna gravity kwa mungo ni mabale Najisikia kuna kakitu kwa wallet Mtaani litoka hadiki wa manches Siku pitia kibandaski kwa madhe Sai katumbo kamejaa kuna gases Juu ya kunyonya jug sipendangi glasses
Nadhani, sato ndakuwa na ganje ni nani Atataka makali tayari Buda sai niko maji na imagine Mande na niko kazi Mini big big boys yezi kusa toy Missy role model ni avoid Na mbona buda nikileo Hei waribu ganji nikisema pewa Adi Monday ni kazi Tuesday ni tattoo Monday Wednesday si jale Thursday na ngoja Friday Friday oh la 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 Oh la 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 la
Chiyo mio
Oh la 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 la
Oh
la 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 la
La la la, chiyo miyo, bala Ma weekendi, musere na maarif Kadhana, ma painting, magala wana sanif Shasha, meditating, na tambla ya kimratish Kuba, kurumisha ngoko kama generator Wendo kwa kosa kwa najileta leta Tono funga long shoka mikela teta Eleveta, kijana kadogo kako inadiseta Weta leta
Juni weekendi, leo tunambleki Atuzi kosa form buda kuna plan B Tupitie peti, tunyonye irori Leo pilo si manyoya kuna pungi Ni personality gadea si matembe Jumangoko wana die tu wa kiembe Lesi kunyu fakse ina uzembe Niko farmers just na si
Stop taking higher. Wanna give up that we long, so we bring the fire. Man a lion, see the king no retire. Yeah. Amplifier, just a girl them be fire. I get a youth, I sing we anthem ka choir. Up turn, I realize that we fire. Only pa vibe I come through on Maguire.
DJ Jones.
Fire. Inshallah Weka magenge na rumba za wababa Tuzirushe mikono jungoma inabamba
Jongi ya nani kodororo Wezi placement na kasi motorolo Domo tini ya upenda yangu chini lolo Chuu ya dichuo kukeuzwa soko soko Koko, jiko, bora shimuwera iko Koko riko, nitejogo pewa mwiko Lena siko, mashirona itwa shiko Na kachipo, abdala kaingia tipo
Kasi kasi ni kuna makwela Kasi kasi kamilipewa na tesa Shika na ponga, tijuzi kuna tesa Vunjika shika
dala bindi dala. Tuko sherehe mashida inshala. Waka magenge na rumba za wababa. Tuzirushe mikono tukoma inabamba.
Chuchu ama nangri panda. Ficha wako hani zimongeze ladha. Ka nimechoma siyo nyama choma. Nimechoma na demi yako ndoke Roma. Kuna wale vubanza ngoso. Wezi sema hawajaingia ata class. Ata na lockdown goma yezi kosa bazi. Cho favorite boy kids jai kosa cash. Dala dala adidala. Siezi taya look ni akala. Hini boy banzi hisi kwaya. Ukini wipe misiezi kwaya.
Apeni jokes lakini jana lichoke. Ajai trigger lakini jana likoke. Apeni dawa lakini jana lipop. Apeni maji lakini jana lisok. Pole, akili chafuko povati. Kani slice nipe kisu ni mkate. Breadwinner jubuda mini mkate. Uchunge kuni ikija jo ujikate.
Kasi kazi ni kuna makwela. Kasi kamilipewa na testa. Chicheka na ponga tujusi kuna testa. Vunja kashingo jukuma imewesa. Abdala, dala bidi dala. Tuko sherehe mashida inshala. Waka magenge na rumba za wababa. Tuzirusha mikono na tuchuma inapanga.
Weka insta, twitter, ni kama siku kutu ja kompea. Hakono sipa vile toku edete. Wayangwa nyaka thiang madibo. Kawone mama nyoliga.
Happy birthday to you.
Rata keki wa eriga.
Happy birthday to you.
Kawone mama nyoliga.
Happy birthday to you.
Rata keki wa eriga.
Happy birthday to you.
Anamiko wanya pala, donge ching na wuta landa.
Donga nyiso,
tokare kinda pinyango.
Nyasaye malamu nogwedha ibendo gwedhna I Kinda pinyango chingi daga minga donga kwayo ni jezeze Leo ni siku yako uko ready Soga karibu tukakate keki Dance kidogo ukiringa ringa Izo baraka wezidi chukua Tupige picha weka insta Twitter ni kama siku kuu tutakompea Hakuna sipa vile toku edete Wayangu nyaka dyang madibo Awuri mano nyoliga Happy birthday to you Hata keki wa eliga Happy birthday to you Happy birthday
It's a TK Jones product shizzle
Isha wai kunasa pigwa changala macho Nikaona tapa tapa ini nivuke ngambo Nikaona miwaposha kwenye tamara boy Nika insi hata mwaka usito boy Mami panda boda na nindi tuka enjoy Hata bila boda zuri wako huni boy Wajuzo mapenzi wako ingi tu Ila lako nimetia fora Tunali chinji ya buzi only me you Kiyama kesho tapokea mola Asa jeza, jeza Onyeshe madini ya nipenda Pinda, pinda paka chini ya bicheza Jeza, onyeshe madini ya Asa pinda
Asa wanjo wes
Benda, benda, oh Benda, benda
Asa wanjo wes
Benda, benda, oh Benda, benda
Asa wanjo wes
Benda, benda, oh Benda, benda
Asa wanjo wes
Benda, benda, oh
Lako taba sam sam, inongeza ham ham Penzi lako tam, yanu tam 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 Eni bongela jam, endikuwa na kalam Sao zimepita sasa yangu zam zam
Baby nifanye upe, kani kuzibuwe Ninaengonga ni penzi muwe Yangu ni antena ishikirie Wenye madisha zitu sumbuwe
Ate mina penda slow, 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 slow Nipe kazi mwili ili zikero A baby go, go Kosa usingizi ya nipaka maju Asa cheza, cheza Onesha madini asa pinda Pinda, pinda paka chini baby cheza Cheza, onesha madini baby pinda
Asa wanjo
Kimamba Haya mapenzi kama bahari na sama Acha ya nipige Nimesha kwa mapenzi la huyu mbulana Sijui nifanya ijera nishangaza Tamu suite mina kolea Unaniliwaza Jinsi mambo unavonipea Na jinsi tamu inavoingia Ni kama keki ya vanilla Na nikwambie jinsi najisikia Nikiikosa nitalia Na jinsi tamu inavoingia Ni kama keki ya vanilla Na nikwambie jinsi najisikia Nikikosa nitalia Oh baby tena
Nataka kidogo Nipete
Nipe yote
Nataka kidogo Nipete
Yote yote
Nataka kidogo Nipete
Nipe yote
Nataka kidogo Nipete
Yote yote Umenishika taiti Umenibana unanifanya Wako sifuru kuti Unaponi maliza Kwa sauti yako ukinita Yani kama diva Cinderella senyorita Penzi letu limenona Nani kama wewe Unanifanya minakoma Kufata mwengine Na chisita mwenavongia Ni kama keki ya vanilla Na nikwambie jinsi najisikia Nikikosa nitalia Oh baby
Nieleze ya nyangonjera
Mama wakuza na boxa
kini Na wadhera ni rani
Mutoto mchipiko
kasa You're such a man No and I don't like it
Mbono na nieto kananga baby I don't like it
What about The lipstick on your shati
Baby, one line Sijui anything about it Ukini cheki tuna dem Una perepe Unadhani mitamba sekete
Ukicheki dem Una perepe Unataka tupu mpa sekete
Baby, get down it Like it, dang it Niwe my love My love, my love
Baby, una hanya, hanya, hanya You're not my love, una hanya, hanya
Oh, baby, una
Mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step. Ladies watoto kari mnajijua kama umevaa umependeza taka kuna shape. Short or long hair, pretty pretty baby face. Hips, lips, kiss, red wine test. Police, police, dada kupewa kiss. Akikuangalia tunaweza kutoa kadi ya bank. Macho vya kusinzia zile kuibia ibia. Tasema kala kitu alafu kimemzidia. Kama inataka kupanda mizuka gajia chia. Sarakasi misamba mateke ya sincere. Chiche limekorea na azeshi kiki msichana. Takumwaga raza na cheza kainama. Ukuti ukuti kainuka kasimama. Kuo fupi akina naona kama inambana. Kipochi chini kamechi na viatu msala ni yokala na gifiga cha kibanto. Kisema kakatize mtani atachanganya watu. She smart, she pretty and she know what she want to. Kikompea we unakuwa tofauti. Darasa uti the brownie say knockout. Tick tock, tick tock, tick tock. Boom,
umini king.
Kila kumavu jina kulaku. Ukikatiwa kombato na mandunya. Ukinilinki niko rima ina didipsi. Niko chupri na pambosho nina nichwiz. Sezi maizezi tiwe ni tinge. Tukizi dingi kotiko ni kupinge. Rampage na kuzidi kuwa dalo. Hard kama ona deliver to the people. Na mashangu zinyafi kunyambisha. Ukikam na underration kubwa gishwa. Nina mbege gana tekia nililishe Magambuti ni lazima ni wafinye
Sindo kusema, changi na tema Kila kitu si uduni warena Utalie tukika na shiwa rena Utalie tukika na shiwa Yo, sindo kusema, changi na tema Kila kitu si uduni warena Utalie tukika na shiwa rena Utalie tukika na shiwa Kari yangu siya kaminda kubrush Sezi gwaisa walo, shata mkuje mtu das Nimencha kuvodombeze wa mencha kuvodojas Wanabuya kakinuka wanainza giza packs Digi duanzi rezi kujijaza gas Na vile kindiye kuna shang ni mestash Uki digi vodobwe kunezeng ni magwash Wanafurisha magwadu songi wakinyo kuafu Utabaki ni kira unakikromu Kori manyonyo wako mepitiwa za kichuomu Nariangu meidraman nika uko somji Agweze zabe na kupata ukiuza bomu Wanatupi mia za kivie arna wali tubeba ndogo Tukiwanga charmi utambua mirile Takina micharna na kifa Nilichambua zana beya kiwar Riambe soko itha inengi ni shuksha Kumswipe tukimocho kanga bukla Kabla nijichape lazima kondie kcha Potmo na meze ya kina ndie cha Unabanja sana ukinyo kuchuenga Kimirista mwezibishana na kuenga Mikados mbogizima mtarenga Mkijaribu kukana shiwarena Unabanja sana ukinyo kuchuenga Kimirista mwezibishana na kuenga Mtados mbogizima mtarenga Mkijaribu kukana shiwarena Sindo kusema, shangi na tema Kila kitu siuduni warena Utalie tukika na shiwarena Utalie tukika na shiwa Yo, sindo kusema, shangi na tema Kila kitu si uduni wa rena Utalie tukika na shiwa rena Utalie tukika na shiwa
Geto praise mistake swagwi rogam Kuni priwe jidalo mara hutat Kujina uwe siku na wewe ni hudat Banja baga ni madua moko tolo Ina million kwa kweng chaji seka machetu kicheng Kwa igrong si making atu zip kuwa sip tukisip NAC Naughty dread si mabingi wako kinky Frenemy na wabon kawa rena Si wazinga tugwa isi mapikni Ukunje wanangamni wareng Wananja kungu miboze kasi vedu futo na deluxe Wanaflasha glazetu zikijipa Magwander si ubozi warianyu Zawadhi sezi fika kwa wakadu Kuna shang na tege ya toka dansu Utaria umakidiza isiradu Nikiromboza chinikopu digidoki Kwa bonje siku zao ziko shomui Limila mimi genje uliza topi MG kila kitu wanakopi Weekendi kurombosi na maokli Roza ufucha zina daimoping Leto fala utaparara na masoki
yeah. Utalie tukikana shiwarena Wana hate ndo kamatia Kenya Ina kongi usiungi medoboda reason pitu zimekala sizo famasiza tena Omoro mwagi ni kodha maki na gema Kujianguete sembe samaki omena Mezo za sling chini mambati warena Na nmejipin kona katati kwa chemba Macho drozi kawa chinku wa bente Mangwariti kwa mbosho ni kaza 10k Koma weng mini zing nite sensei Feng akidai uba hita zenge Aditicha toka gaza matopeni Na ama nigo na jijaza wachocheni Na kama diva mnabanja joko meni Utaririma na walaza wengo jeni Ukini tu si sita bonda just another this Blood clot si wachoma kama cannabis Kana this uwane venye mina kukanga beef Bitch boy siku gani utasare uwaganis Kauna fome Nairobi bozi hama Old school bogi nita bozi boziana Hobi noti kuchota mangoko thotiana Kwa rudi schoki nikane gorogi ndoko mana Mta mbogi umyabudu kata jiri flan Na nuche za game bubu kasirikal Na tunaleta burugu si siri man smadi OG kuzi na Militant
Jumba keshi jimbe dinga YDS Walang walang Kasha Zedja shapa ata kumbete lam fine Karil gyal down ni chika kiwa new nice Kumbe lovi dovi joni blind Daya zana kole kumesha blow my mind Risky lakini gyal nda kupa ma vibe Sina time ya kuwes kamo kuwe mind Juna vanya na fly high utadhani ni kite Koshodo jumbo tuwa mendo the Mr. Right ati Jovenyo mengira kawa baya dasani Come closer ni kupela vidavi Mala vidavi zile za ki Titanic Ni make sure ni melipadi mahali
Baby minawe Pendane, tupepe Baby, minawe Pendane, tupepe Baby, minawe Pendane, tupepe Baby, minawe Pendane, tupepe
Buda chiki kuna mrembe tembo keki Yeo nipa love kama pedi wa mapenzi
Siku yetu tuna mashabiki seki kwa bedi kama kansa manze na kifeki. Kwa maheta wakumbu tule masoki juu mina wen kama mlevi na kichoki. Pembe tezi mtumbu tupani wa mine. Chembe teza bamba tali ni kama landmine. Twende dead every day is our day. Pesa ni mingi minda fanya tu sirenju. Shika rose mbitika tuma uwa. Juu ya game vimbi tile mina kurarua.
Baby mina wen penda netu pepe.
Autesa maeria kunyomba takuwa tu bila chesa.
Na mindo papa na mshikisha anasa zaraha. Kumfibiti kisha mtuwa paha.
Na kama kawadi waba na kata. Judele na mdigi zando ni tolerada. Afu ni kerombo toho maviraka. Juna msamba taka ni lazima ndampata.
Zero thiki na mvota ni faraja. Na apa kidombo tosho kwanza na mhanda. Juu kichombo tobo miga ucho kwa kiwanja. Mana marasta so shimi ganja.
Right again.
Wine your bad, go down low, wine your bad. Oh, never cut them in a follow, low, what's a shy, wine your bad, go down low, 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 go down low. Oh, never cut them in a follow, low, mean a fall in love, make it go off, it has to cay low, 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 go low, low, go down low. Oh, never cut them in a follow, low, mean a fall in love.
Go down low, wine your bad. Oh, na boka to me na follow. What a shy, wine your bad. Go down low, wine your bad. Oh, na boka to me na follow. What a shy, wine your bad. Go down,
I love go down now. Fit to flani, flani. Sina ni choma ndani ndani. Kama mboe yangu flani, flani. Call them take it slow. Alafu kuna vitu flani, flani girl. Sikani choma dani dani. Paka mambo yangu flani, flani. Call them take it slow. Cheza na we mpaka nipagawe. Ipeleke mos mos ni chachawe. Cheza na we mpaka nipagawe. Ipeleke mos mos ni chachawe.
So, kata, kata, kata. Cool mouth on this. Kata, 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 kata.
That booty girl,
it a bidi nimefuliza.
That booty girl,
it a bidi nimeuza.
Eh, that booty girl, it a bidi nimefuliza. That booty girl, it a bidi nimeuza.
Kata, kata, kata. Mauna kata, kata, kata.
Yeah,
obasi kata, kata, kata. Mauno kata, kata, kata.
Wind it slow, girl. Kiuno kama nyiki ime umaina buaga. Unavyo songa. Unatetemesha body mbaka wanagwaya. Unavyo kata. Shika pesa toto. Tukule bata. Tuende mbaka Kongo. Tucheze lingala sambalo keto. Mia mama despacito.
That booty girl,
it a bidi nimefuliza.
That booty girl,
it a bidi nimeuza.
Eh, that booty girl, it a bidi nimefuliza. That booty girl, it a bidi nimeuza.
DJ Jones.
Never leave me, even when I fall down. You'll always be my guide, my guide, my guide. You say that I'm forgiven, even in my darkest. You'll always be my light, my light, my light. When I'm on my weakest, when I feel like losing, you always give me strength, your strength. When it bangles on my chosen.
Forever give glory.
Ooh, I need bangles, I'm a chosen. Making me worthy, you're forever. beats.